The D-I-O-M-F-T Aliko K-C-M Kwe ma therapist
on the beat
Ama pleasure ni Milo
Milo
Ukusho kwan Milo
Milo
Kastresi ni Milo Fatigi alishivika na yoni numu Eh Apa jetting kwani sheu kuikala lionseine muma pleasure na Apa jetting kwani sheu kuikala lionseine uwasho kwa E-life ini wansi Tuava parwendo Ifikesa ko Milo Tukachita sota usi josefe Milo Ndeka Umekoleja 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 Ndeka Umekoleja 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 Ndeka Umekoleja 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 Ndeka Umekoleja 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 Getting one is
Fiongo, batitoko sa tuwu tukanga kasongo Awana yuni wala lila umayo Epa la filo kushumbo mutuenga shapena Aleesho kusoma bati breni ya shima Alela wati alifimba pali plesha Tisendeko peso no chilling in outi Gole foya wika kavika na paraudi Kula umamo fiamma shorts na ma Fiamu chalo fika shala fe panonze Molova pamo life yadi wako useless Too many people wali shala fe speechless Speechless, speechless. Yeah
Neka, umekoleja, umekoleja, umekoleja Neka, umekoleja, umekoleja, umekoleja Neka, umekoleja, umekoleja, umekoleja Neka, umekoleja, umekoleja, umekoleja Getting one is shame, doesn't need stressing Getting one is shame, doesn't need a pressure Getting one is shame, doesn't need stressing Getting one is shame, doesn't need a pressure One time, two times. One for Kobino. Life is a diversion short. Do no more fake quality my shorts. They quiver, I want to Alashima. Naga place a rashala. Leka changari leko felelo. Wabangongo de bose ni Milo. Kuno go wansanga wa nishima mama. Ah ah, nishima mama.
The D-I-O-M-F-T. Aliko KCM from a therapist. We go acha ama disciples. Abakamba wa stash. Ela Kenas. Femic Business Solutions. Boss Max. Ela Gift. Beston. Now Miz. The boss lady. The boss bud. Ela Chibotch. Manager Ernest. Namajaru Pambaf.
LNM